buvunaanyizibwa ku byobulamu etongozza enteekateeka ey'obuwaze ey'okukeberanga abaana bonna abaakazaalibwa ekirwadde ekya nnalubiri sikoseero wonna mu malwaliro ga gavumenti mu ggwanga. Dr. Deo Munube, omu ku bakugu mu nsonga ezikwatagana n'ebyobulamu obw'abaana, agamba nti okunoonyereza okuvuzuuliddwa okuva mu ddwaliro ekkulu erya Mulago National Referral Hospital kulaga ng'abaana 25 ku buli 10 ababa n'obubonero obw'omusujja n'ogwo ogwa malaria ogusaasaanyizibwa ensiri, abasinga ku bo baba n'ekirwadde ekya sickle cell. Agamba nti gavumenti ebadde egenda yeetegereza endwadde namutta, gamba nga nimonia, embiro, omusujja gwa malaria, ng'ekigendererwa kukendeeza ku muwendo gw'abaana abafanga kibajje bazaalibwe. Dr. Diana Atwine, omuwandiisi omukulu era omuteeseza omukulu mu ministry evunaanyizibwa ku byobulamu, agamba nti okukebera abaana kuno nga bakozesa enteekateeka ya Rapid Diagnostic Tests RDTs egenda kubeera mu malwaliro ga gavumenti wonna mu ggwanga, nga bannakabutuzi tebannasiibulwa bamale okukebera abaana baabwe. Abaana bakunukiriza 200,000 be bateeberezebwa nti bazaalibwa nga balina ekirwadde ekya sickle cell buli mwaka, nga 8 ku buli 10 bafa nga tebannaweza myaka 5 egy'obukulu. Abatuuze ku